ready for this, man. Let's go.
Mr. Sid again.
Mr. Sid, what up? Calligraph Jones. One, two, three, let's go.
Aka katoto bala, my girl, my toto. Kastal kakufitu yung toto ananga. My girl, my toto. Kakosawa atakawe kunye jinsa odera. My girl, my toto. She's the girl of my dreams and she lights up my life. My girl, my toto. Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Namuonanga kwa ndoto. Namuona kwa ndoto. Wawili, wawili, wawili mina yetu wa wawili. Namuwaza, namuwaza, namuona kwa ndoto. Namuona kwa ndoto.
My toto, my sherry. Umenifanya kitu misiwezi kuexplain. Tangu kwone kwa ndoto wa heri. Na mina taka jua if you feeling the same. Namu ona kwa ndoto, namu ona kwa dream. Na vemi ni mutu social na kutaka in my team. Nikona planza kupea maisha moja supreme. Naweza kufanya royal jumi up and you king. Min metuma kwa kutoka kwa Mungu. Setani zaina jua amejana majungu. Malika safi sibasi apigwe Mungu. Kakiswa ili apati na mpati zungu. What up mama, yeah you looking hella spicy. What's your intention, really you trying to entice me? She look at me and she like,
it's highly unlikely. You only get a pass only if you wanna wife me.
Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Namuonanga kwa ndoto.
Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life.
Wawili, wawili, wawili mina yetu wa wawili. Namuwaza, namuwaza, namuona kwa ndoto. Namuona kwa ndoto. Wawili, wawili, wawili mina yetu wa wawili. Namuwaza, namuwaza, namuona kwa ndoto. Namuona kwa ndoto.
Baby, I don't wanna waste your time.
I don't wanna waste your time.
I just wanna make you mine.
I just wanna make you mine.
Baby, be with me for life.
Namuona kwa ndoto.
Say that again, please, brother.
Baby, I don't wanna waste your time.
I don't wanna waste your time.
I just wanna make you mine.
I just wanna make you mine.
Baby, be with me for life.
Namuona kwa ndoto. Namuona kwa ndoto.
Namuona kwa ndoto.
Wawili, wawili, wawili mina yetu wawili. Namuwaza, namuwaza, namuwaza.